wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa bilowday olole ballaaran oo lagu daweynayo ceelasha biyaha laga cabee ku yaala gudaha magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose. Ololahan oo socon doona muddo 5 bilood ah ayaa ujeedkiisu yahay in lagu soo afjaro cudurrada ka dhasha biyaha wasakhaysan. Mid ka mid ah wadeenada wasaaradda biyaha Jubaland ayaa sheegtay in ololahan uu socon doono muddo 5 bilood ah si loo sifeeyo ceelasha laga cabo biyaha.
Waxay noo bilaabmay ololaha daaweynta ceelasha biyaha laga cabo ee magaalada Kismaayo. Ololahaas oo inoo socon doono muddo 5 bilood ah oo aan ku soo afjari doono cudurrada ka dhasha biyaha, gaar ahaan cudurka daacuunka. Waxaa kala qayb qaadanayo hay'adda Action Against the Hunger oo kaalin buuxda ka qaadanaysa iyana ciribtirka daacuunka iyo cudurrada kale biyaha ka dhasha. Waxaana wasaaradda biyaha iyadana mar walba u taagan tahay iyada iyo tiimkeeda u tababaran, aqoonta u leh, khibradda u leh, una leh dulqaadka. Way adag tahay in qof xaaladda dabeesha lagu jiro uu ku shaqeeyo isagoo banaan fiil ka shaqeynaya. Marka dhalinyarada aadka u wanaagsan, waxaan rajaynayaa inay hawsha si qurux badan u sii qabtaan.
Ololahan lagu daaweynaya ceelasha biyaha ayaa mid muhiim u ah bulshada ku nool magaalada Kismaayo, kuwaas oo badankood ay biyaha ka cabaan ceelal aan daaweysnayn.